kuchuka loko. Asishisi makeke spaga nice. Akuloko ngihambi niwa. Wenza u character so professor. Ish. Bantu solve ku X. Su solve le thi. Ish.
Ngiyabona bakuvimbanga or bakunikile ama wrist band.
Ngamane bayele, ulibhatiha sayikho sikwadola all night long. Ngamane bayele, kulimcimbi umlilo awukho sikwadola all night long.
Ngamane bayeke, ulibhatiha sayikho sikwadola all night long.
All night long, man.
Yeah, my money by yeah,
my money by yeah.